Radio Pulpit, 657 AM.
657 AM, Radio for Believers in Action.
Isikhathi manje sithi 5:03 asigijimele ngale kuMr. Elijah Skhosana. Ngeke silenze iphutha ukuthi singayitholi i-motivation ngoba iyasivuselela, and uma nje siloku sizwa la mazwi asakhayo aphinde futhi asakhe nasemphefumulweni, sikhule futhi nasemphefumulweni, ake sizwe ukuthi-ke kulolu suku usiphatheleni. Baba Elijah, sawubona.
Kunjani mama?
Hayi, siyaphila, siyaphila baba.
Hayi, kuhle nala, siyaphila, sinathi siyaphila emsini.
Amen. Amen.
Sibingelele nabalaleli bala ekhaya ngegama likaJesu.
Haleluya.
Yebo. Mama, sizogijima nje namhlanje, sigijime. Siye ku 2 Timothy chapter 4 verse 6.
2 Timothy 4 verse 6.
Yes, 4 verse 7.
4 verse 7, okay.
Mm-hmm. Yes. Would you recall, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So, this is what I think. So, bazalwane, umuntu nomuntu unomjaho wakhe okumele awugijime. And then into ebalulekile, akukhathalekile ukuthi wena uzofika nini ku-finish line. Kodwa into ebalulekile lana ukuthi ukwazi ukugijima bese uyafinyelela ku-finish line. Bese kufana naye ukhole ukuthi ulwile ukulwa ukuhle. Wawugijima umjaho wakho, and then wagqina ukholwa kwakho. So bazalwane, uma kumele into okumele siyazi ukuthi ekugijimeni, uma singena kurace, kunabantu esincintisana nabo. Kodwa kule race yokukholwa lena esikuyo, asincintisani bazalwane. Kodwa into okumele siyazi ukuthi kumele sifinyelele ku-finish line. Ukuthi ufikele nini lona akukhathalekile, kodwa okubalulekile ukuthi kumele ufike ku-finish line. So nayi into kumele si-understand sesimasha, ukuthi singakhetha noma umuphi umdlali esiwufunayo thina, kodwa kunento kumele siyikhethe. Umgomo yemidlalo okanye umthetho okanye ama-rules womdlalo ngeke siwukhethe, ngoba lawo ma-rules atholakala khona lapho, but umdlalo is a choice but not the rules. So kungani na ama-rules azokunika ithuba lokuthi ukwazi ukuqeda into osoyiqalile? Ngoba uma uphula the rules, i-possibility yokuthi ungaqedi umdlalo bakushaye nge-red card maningi kakhulu. So kumele uwazi mteka baba ukuthi izwi likaNkulunkulu ilona elizogcina noma sekububi, ilona elizogcina ngoba lingumthetho wakho. Ilona futhi izwi likaNkulunkulu eliyi-GPS yakho, liyimanuali. Noma imvula sezikunetha, ivunguvungu zifike empilweni yakho, nasobuyela kumanuali okuyizwi likaNkulunkulu, ilona futhi elizokukhumbuza ukuthi a righteous man may fall 7 times and rise again. Yebo, uwile kodwa vuka uyithintithe. Lokho kwenzakalayo right now akuqali ngawe futhi akugcini ngawe, kodwa kukhona okuzoyenzeka ufuka. Kodwa futhi okubalulekile, lizokutshala izwi kaNkulunkulu lithi, it is impossible to please me God without faith. Uma wena, uma ufuna ukumjabulisa uNkulunkulu, kumele ukwazi ukuthemba yena, kumele ukwazi ukuthi yena ungumkali nomphelelisi wokholo lwakho. So ngizotshela umzalwane namhlanje, ngizotshela umlaleli ukuthi akukhathalekile ukuthi uqale kanjani, ukukhathalekile ukuthi uzophetha kanjani. Mntaka baba, noma izinto zingayenza ingqondo, ngelinye ilanga zizoyenza ingqondo. Lokho okwenzakala empilweni yakho mtaka baba kuzondlula, konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ebabisiwe. So njengoba kwenzeka ngelinye ilanga, kukhona okuhle kuzovela empilweni yakho, ngoba unguNkulunkulu, unguNkulunkulu ungaphezu kwako konke. So mawungamngabazi uNkulunkulu, mawungalinde futhi ukhuluma okubi ngoNkulunkulu, uma uNkulunkulu evumele izimo ukuthi zithathe indawo empilweni yakho. Kodwa into esiyaziyo nguNkulunkulu, uvumile ukuthi izimo zibe khona, kodwa into esiyaziyo ngayo ukuthi lo mphefumulo ngeke ukwazi ukuthinta, ngoba kukhona engizokwenza egcineni. Uma sekaphumile nje afana negolide, khona okuzoyenzakala kulo muntu. Utshaba ukuthi sekalinde ngekile uchabe sakalingekile sobububi ngayo noma unkosikazi wakhe sakathi mthuke lo nkulunkulu bese uyafa uchabe uthi njamazi ewami umhlengi uyaphila uma sengilingekile ngiyophuma ngifane negolide njengoba igolide selihlanyele lilaphana eyitendini ke zase American sheet gold kanjalo kanjalo sisibahle lento leyo yayizinga layo lanyiswa umlilo azange nje kube igolide sesilithanda thina silifake emazinyeni silifake eyintameni sifaka naizinga seyiminweni yethu bona loko kahle kahle izweni yayo yayiphakanyiswa umlilo. So uzongena emlilweni mntakababa kodwa uzophuma emlilweni ufane negolide bese wonke umuntu athi wow bheka uNkulunkulu lomuntu ungenile lomuntu kule sima ngene kuso kodwa wama ekukholweni kumele ugcine ukukholwa kwakho ufane nopole until kuze kube seqinene uNkulunkulu uyaphila uNkulunkulu akanawo amanga uNkulunkulu akafani nathi uNkulunkulu angeke futhi avuka ishintshile ingqondo yakhe ngawe uNkulunkulu njengoba kubusisile ukubusisile yebo ndlula kule simo okuso ngiyazi akukhomnandi ngiyazi futhi akujabulisi ngiyazi ukuthi njalo nawulala wena umnyembezi umcamelo wakho ugcwala inyembezi kuzondlula mntakababa ngelinye ilanga uyothi nakukhala ukhala umcamelo wakho ugcwala inyembezi zemtokozo uphakamisa izandla ukuthi wena uthembekile uthi wena uyincwele uthi wena ukaze wangishiya futhi wena ukaze wangilahla wawunami wonke umuntu sekasukile phambi kwami kepha wena wama wathi nalonge wawe nalona ngamfele siphambaneni uNkulunkulu uthi wakuthayiwa wakudizayinela imisebenzi emihle ukuthi uhambe kuyona. So njengoba ungena kule simo kahle kahle wena ungena esimeni esawina kudala uNkulunkulu na ungena kuso le simo uNkulunkulu uyakwamukela uthi welcome my child because right now uzothola umchele wena uzolanda ivictory yakho njengoba ungena la. So awukwazi ukuzibiza umnqobo ungakangeni kuBethelshield mele ulokuqala before uzothola isiqoqo angeke usithole isiqoqo ungalwanga ilwa ukulwa okuhle ngoba asibi ukulwa okubi lana ukulwa esibulwayo ukulwa okuhle khumbula ukuthi into esibhekane nayo akushinto yenyama negazi kepha yimpi yomoya. So konke okwenza galayo uNkulunkulu besekazi before wena uwazi ungena kanje uNkulunkulu uthi woza ngikulindile woza kahle kahle uhamba ekunqobeni wena mawungasabi mawungabheki esayitini hamba phezu kwawo la manzi ngoba wabheka ikhukhula uzominza amanzi azogwinya bheka mina umqali nomthelelisi wakho bheka isithambalo don't lose your focus ungabheki emasayitini fana nehashe elifakwa ama-workshop ubheke yena yedwa uzobona iy'manga ngoba unguNkulunkulu uyimanga unguNkulunkulu uyimangaliso uNkulunkulu akabayekelele bakhe sisibahle.
Uyazi ushilo ukuthi hey uzohamba nathi and unguNkulunkulu nje ohlezi ethembekile uma ethe ngeke ashiye futhi ngeke asiyeke kunjalo yebo siyambona ehamba nathi siyabonga kakhulu but Elijah ngokuthi usibusise yazi inyanga nje yonke ka-October kube yinyanga nje enhle siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi kulama Sunday awu-5 hey futhi yazi bengingaqapheli lokuthi u-October unama Sunday awu-5
nami bengingaqapheli ya umusa i-grace leyo number 5
amen yebo
ya umusa lo
five weeks nje yonke ukuzivuselela emphefumulweni siyabonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele wena and uqhubeke nje nokulisabalalisa leli vangeli kodwa konje usimthola kuphi uButh Elijah?
It's 063-468-7261.
Ngicela waphinde
063-468-7261.
Amen. Hayi akusho ukuthi uma ke inyanga le seyiphelile kusho ukuthi ke angeke basamuzwa uma nje uNkulunkulu evumile athi bahle mbuyise futhi kuzokwenzeka lokho. Thank you so much. Siyabonga ukuthi ube ingxenye yalomdeni, siyabonga ukuthi ube ngumsizi, siyabonga ukuthi ube ngumngani wansuku zonke. God bless you.
Nangakujalo. Amen.
Amen.
Thank you.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067 0800-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.